nyimbozatu.com.
Makala patala la mwina patala rikamune. Uwe, kaire action. No wato, Mr. Big Foco.
Wewe kala chalo ni kwa tastoli na leta lekeni shimike murimbo taitoni
wafya.
Hey, example dobo na vya tafilanda pavantu bati kubantu
ala wafya.
Hey, patishinka tabe kala tondolo landa uyubanga mokolo tondolo zi kanshi bali lundo bunga na gazo
wafya.
Ebo mwaleti bali hey, mufyash
wafya.
Gelande chishinka shinyantirila nukudia mushidia mushipandirila kutiba ingirila fishi fatinja ba pipo wala lionse mkwata mapimpo nsala mwilabe chipo wechilepa
wafya wafya
mweba sunga avantu chishinka chonse valichishi valelo kulondolo lava la firua vasuka bango vola na inenchi firua amano yesu temateko tulantila kwa avantu tatutuko buteko ngori chiko poni empty face lapa tulande no buteko boma
wafya wafya
lande chishinko kakurwe
wafya
wasabe baba furwe bomfye finto folesa apanga shibomfye finto folesa tapanga bomfye skiu shibomfye obwanga
wafya wafya
bomfye amano pakupanda amano pachalo pati kubantu
wafya wafya
twale mwona kwa tubunga buka chipako elono mabadulisha mo
wafya
wafya kapachamba soba yamba story iyo
wafya wafya
tabatuli lila konga valeli la balala bako
wafya wafya
mwamona nomba batwipa ila koni nanuke sa tulubulako
wafya wafya
machalo yari konkontana lande tishinka mule konkana
wafya
magelo taba konkontana
wafya
musende mubomfya kafuri mule muna mleti ntana
wafya
magelo nabakai pakudia
wafya
balaleta story yabu makalamba 5 years itei kalamba mwilaba mwalilaya pakufota tuye longo pati mwatwingila wangu mubongo tuline nsala mwalunda popo ifichimono kutupela loko mwapita mwala balelo ni fuebo vasoko mwaleti fintu nidono fika mwela fionse munomo kashina vena vamuri vene ichipunda vari chimwene veka tashonse nesha vene balaba kweba tushu butushu nidionse busanda shibumfe na sopo pakusamba mitolo shita mwabada bamba banandi batila buanga wabale foto kuchinjo buteko mulandu wa butushi futi butushi limbi bf ya parivi anyo livi
wafya.